sugar boy. I don't Rollins.
Fire in
na kutamani, na kutamani sana we. Na kutamani, ni kukunda jana we. You're my dream, you're my daddy, my property, my everything, baby. Nataka kambia na mama yako, na baba yako. Ni kupenda sana we.
Ni kupenda sana we. Na kutamani, sema nini, baby na wajapani. Nasote la muli yori, nasote akakali, my daddy.
Toka siku nilikuona, manyi leo takuwa wangu. Macho yako inamelemeta. You so beautiful, sura ya malaika. Simpenzi na kupenda na kudata. Ntaka kuishi na we. Yuma namba moja, namba zote. Sina mingine. Mina we milele.
Na kutamani, na kutamani sana we. Na kutamani, ni kukunda jana we. Na kutamani, na kutamani sana we. Na kutamani, ni kukunda jana we.
Omutima usika, mkobieno na buba, simanyi na kumanya. Nakutamila wenge, choyo ya balite, cause you're my baby, baby.
Nakutamani, sema nini, baby na wajapani. Osote la muli yori, ngasota kakali, my darling.